Izo stress za kudaiwa makodi uko nyumbani. Kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza. Hapa ni kula vizuri, kunywa kujigaragaza. Icho kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho ajeni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Klabu na umeka kinyonge umejinamia.
Juma, ai Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, ai Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shida mikosi na tabu, kila liepo hai anaipiti.
Juma, au is Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho ajeni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inu. Asa mbona umeka, umeka,
Juma.
Umeka inama inuka, 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 wedi.
Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hamba puza maja sijupindula. Mwanama, hamba puza maja sijupindula. Hey, chaba ni mwenye gite uwe na mani. Ya, ya, au ya, ya. Agiruwa tiba mshito. Lala wasala. Tawani wanya gizewe na mani.